Nachiona masiku alelowa chakutengerana zintu zochita winakagula suti yako mafasa kuchi unigula kuchi chakagule yao winakapeza banja kanane peza banja kisatsalire twawasilile kwiwala kuchi chulingenye mlongo payo chisiyane chulingenye mlongo payo usana badwe patikola pasi anakutiwa nakusaka iwe ndi chulinga usana badwe patikola pasi anakutiwa nakusaka iwe ndi chulinga. Zai wendi ine talembedwa mambo malemba mena malenga iwe yondi ine ambuye sana pange mistake chifuse yaya watilenge kutichake paife yonchani cholinga ndipo tisatziwa kuti ndi chiyani chake cholinga paife usana badwe patikola pasi anakutiwe nakusaka iwe ndi cholinga ndati usana badwe patikola pasi anakutiwe nakusaka iwe ndi cholinga.
Chalichi mizikiti Natu kalikiriki lipiti wasaka ticket Yokuti ya wale no one wants to feel defeated. No when you're counted as nothing if you fail the competition. Finding meaning in glamour and acquisitions, but the meaning of life, Christ is the definition. Uganaziwa you're special, uganasiya green. Ndi kujoin a heaven team with the seraphim. You were meant to worship, ndinu wadula mani. Mwana wake given power, posa nkula mani. Zonse za moyo wako zinalembedwa mubuku. Osa danda usingu yanga na nchawi ya luku.
Not ordinary, no, not ordinary.